hatta aloga dele dare kuna waudega they mother indaha wathe indaha wathe ibnaha afqa wauda bor ilka hatta aloga dele ibnaha afqa wauda bor ilka hatta aloga dele dare kuna waudega they mother indaha wathe indaha wathe gadaydu markayay dugsiga dhexe aan ku jiray gadaydu markayay dugsiga dhexe aan ku jiray tokhiyo tokhiyo isbigi idegay imaanto gadaydu daraniya dadaydu markayay dugsiga dhexe aan ku jiray tokhiyo tokhiyo isbigi idegay imaanto ayigu daraniya dadbay waxaan uga socdaa jacayl kuga dadahiyo hadiru hela dariye madugo we ogo ogo madugo we ogo dadbay waxaan uga socdaa jacayl kuga dadahiyo hadiru hela dariye madugo we ogo ogo madugo we ogo
Madugo, we ogo, ogo, madugo, we ogo.